More music at spacegospel.com.
Mwada ninya tono kirie dodo shere na karaya mara kara matana kinya andraito tuwe kararina Gosha ego asha imadani gosha gosha ego asha imadani wade namo mande namadiete godi ade
Tupige makofi, haleluya, tupige makofi tu, haleluya, tupige makofi tu, haleluya, inua Yesu, inua Yesu, inua, inua Yesu, inua, inua Yesu, inua, bariki Yesu, bariki, bariki Yesu, bariki, bariki Yesu, bariki, shangwe na vigelegele kwa Yesu, haleluya.
Bwana Yesu, ana mele meta Pokozi Yesu anambele meta ye. Chumwili ende anambele meta ye. O mimi siyachi neno la Bwana. Mimi siyachi neno. O mimi siyachi neno la Bwana Yesu. Mimi siyachi neno. Oh, mimi siyachi neno la Bwana Yesu. Mimi siyachi neno. Oh, mimi sitaliacha neno la Bwana Yesu. Mimi siyachi neno. Oh, mimi siyachi neno la Bwana. Mimi siyachi neno. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Mungu wetu na tumuinue. Yahweh, Yahweh, Mungu wetu na tumuinue. Yahweh, Yahweh, Mungu wetu na tumuinue. Yahweh, 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 Yahweh. Imba, 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 imba. Imba imba imba, imba imba imba, tumsifu Yesu, tumsifu Yesu, tumsifu Yesu, tumsifu Yesu. Aruka ruka ruka, aruka ruka ruka, aruka ruka ruka, aruka ruka ruka. Yesu ni mwokozi wangu nami nitaimba. Yesu ni mwokozi wangu nami nitaimba. Imba imba imba, imba imba imba, imba imba imba, imba imba imba. Bendera yake Yesu sasa inapepea. O bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera ya ushinde sasa inapepea. O bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera ya ushindi sasa inapepea. Ngai wakwa ni munene, ngai wakwa ni munene, ngai wakwa ni munene, na ngai wakwa ni ngai. Amen. Amen. Ngai wakwa ni haleluya. Sema.
Praise be to God. Hallelujah. Era na ibane muri yo kujeso. Praise the name of the Lord. Neither Mugwera, Todonokio, we too, Reunemo, Kumada Nerobos.
Unastahili Kuaburiwa, Unastahili, yes, Unastahili Kuaburiwa, Unastahili, yes, Unastahili Kuaburiwa. Yesu unastahili, Yesu unastahili kuabudiwa. Hakuna kama wewe unastahili kuabudiwa. Yesu unastahili, Yesu unastahili kuabudiwa. Pokea sifa Bwana, unastahili kuwa. Yesu wangu, unastahili, Yesu unastahili kuabudiwa. Hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana na. Hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana na wewe. Hakuna wa kulinganishwa na yeye, hakuna wa kufanana na. Hakuna wako linganishwa na Yesu, hakuna wako ufanana. Wewe ni Bwana Yesu, wewe ni Bwana Yesu, wewe ni Bwana, hakuna wako ufanana. Wewe waweza Bwana, wewe waweza Yesu, wewe waweza, hakuna wako fanana. Twako inua Bwana, twako inua, twako inua, hakuna wako fanana. Twako inua Bwana, twako inua Yesu, twako inua, hakuna wako fanana. Hakuna wako fanana na Yesu, hakuna wako fanana nawe. Hakuna wako fanana na Yesu, hakuna wako fanana. Twako abudu Bwana, twako abudu, twako abudu, twakuinamia Bwana, twakuinamia Yesu, twakuinamia, hakuna wako fanana. Pokea sifa Bwana, pokea sifa Yesu, pokea
yemere yangai mushokerie galo gocari tore Jehova kuona istege ne ngai kuona muthenya toyo ringi ni ngai tucokerie ngai galo tugocare twari ake tondu ni mwega mwathani twakugoca na twagukumia na twagutia wee wiki utuuraga tene na tene muthamaki munene wee uiuritwo ni tha wee uiuritwo ni utugi wee uiuritwo ni wendo uiuritwo ni wihokeku Jehova wee utangigerekanika ngai na utangiringithanikana undu kana mundu kana kindu ngai wakwa. You are the great I am, King of glory. We come to worship you and to honor you and to adore you and to lift up your name, Lord, to tell you, thank you, Father, for the Father that you have brought us by your hand. Lord God Almighty, King of glory, you have loved us, O God, with a so great love in Christ Jesus. Yes, Lord God Almighty, your love has been revealed to us through him, Jesus Christ. Lord God, for you offered him, Jehovah God Almighty, my Father, King of heaven, for us as a sacrifice for us, O God, that we may find justification before you, Lord God, my Father. We were without direction, Lord. We were without hope, Jehovah God. And you gave up Jesus Christ, your Son, O God, our Redeemer, Lord God Almighty, King of glory, that we may have a belonging, Lord, that we may have a place with you, that we may be counted righteous, O God, on account of his righteousness. We adore you and we honor you and we exalt you and we magnify your name, Lord. You're gracious, you're great, you're loving and you're kind, my God. We worship you, Lord. We honor you, we adore you. We lift up your name today. Lord, you are holy, King of glory. You are holy, you are holy, you are holy, you are holy. You are holy, you are holy, you are holy, you are gracious, you are loving, you are kind, you never change, O God Almighty, none can be compared to you. You are our Father, you are our God, you are our shield, you are our King. Lord God, in you, Jehovah God, we have direction for life. We hope in Christ Jesus, hope eternal. In him, Jesus Christ, we adore you, Lord, and we lift up your name today. Jesus, we love you, we exalt you. Come, Lord, my God, and dwell in our midst today. Come, Lord, my God, in your power and might. Dwell among us. Holy Spirit of God, reign upon this place. Holy Spirit, reign in this place. Reign in this place. God Almighty, our Father and our God, bless us in your presence. in the name of Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, we love you and we exalt your name.
Tigaware mwendawa kokendo era dosya go yakwa deshingya otire tigawa njara yeliyao kajera ngatiri mode kaga ngwanya newe igoro igoro riame otu malewe wekai weka magdania wiyole te inya gai nandekia gara yakwa Eyo ire gekeno nikume nyande nawe Ey guru igoro riama utuma nawe Ekai wetaga mbagajandia Gai nandekia gara yakwa Eyo idere kendo Gai dekume nyandenawe Kai we wama we wama we wama we wama kai ye kai we wama.
Mira vemos deru vemos deru vemos deru kai vemos deru Jehova vemos deru Madani vemos deru kai. You are holy, King of glory. So holy. 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 Wendo waku mwenene kai, ule tuwedete nangu kai. Amo kila ugoshi nangu muna giteo. Wendewe kai nangu tirika yuki. Lord, we worship you. Jesu mudha maki, mwadha ni wako na kai wako. Thank you for this day. Thank you ni mudha nyoyo, mwadha ni mwega. Jesu. Ugetoria mehia na adhinu na shaitani. Na ugetoria gikuu na kuagoma. Nigeta tutule mwoyo. Na ukiriuka ukiuma kuri ari aku Jesu. Na mudenyo uturaririkana uhoro wa kuriuka gwaku. Ngoroci andu akwiroriuka mwathani. Maundu mao maroriuka ngai. Ciana ciao iroriuka. Kuma gikuini kia mehia. Athuri ao maroriuka. Kuma gikuini kia mehia. Atumi ao maroriuka. Kuma gikuini kia mehia. Mwathani maundu mao marotura muoyo. Uguriri waku onekana iguru ria miturire andu aku ngai. In a special way, Lord. Ino aritona Jesu. Tuhumbire na itu ya wega waku ngai. Tawoidi ya hinya wanda wa aduma. We pull down every stronghold of the devil in the name of Jesus. Gai tu adikire ya mudhamaki munene. Gotile idara itakana mute wabara wago tukirira. Oku gashira wile na wago ona atia. Todo Jehovah wenewe goitu. Wenewe ono kagia ya rugiriru goro. Gotile muadha ni mute wabara. werekeirio ithue ukugacira ona atia thina wa ritwa ra Jesu naguo nayo miguo yothe ya ngoma miguo yothe ya daimono ni twamihundura ni twamihundura ni twamihundura ni twamiathiriri maria nduma katika jina la Yesu Kristo iguru ria riera riri mwathani twarekeria hinya wa roho mutheru we release the power of God nigetha hinya wa ngai uthamake thiini wa atmosphere no mwathani tugicoka kuma thiini wa nyumba ino ngai turoima yo kuna turathimitwo niwe thiini wa ritwa ria Jesu turathimitwo akuhoya mundu rita riake ngai thiini wa ritwa ria Jesu niguo twahoya ugameni njega cikare thä tå hoe na ihoa rä a mwathani ithe witå wä igå rå rä twa rä aku nä rä a må rwo å thamaki waku å ke å rä a we nä wä kagwo gå kå thä å tarä a wä kagwo kå u igå rå tå he må thä rä å cio cia å tå igana na å tuohere mehia maitå å tarä a wä twagä rara
matmomusicatspacegospel.com
no kuonokia å twonokagie å ru-inä nä ndå thamaki nä waku ona hinya ona kå gocwo tene na tene